say yeah.
It's CT on the beat.
Chini ni muda wa ya mbonche. Odo kone odo wasu wa mpente. Mwotari mi godi uhuni ya mitre. Makoye wa chini bema mitre malinse. Enko siaga dono menche. Awi kiki ni tagins for mpe. Lovey lovey all this. Wampu sem vex. Wumi aku wa sini buefu wa mbrabe chest. Mini umi enu no wa perform against us will. Titi ente. Mini umi enu no wa perform against us will. Titi ente. Mini umi enu no wa perform against us will. Titi ente. Mini umi enu no wa perform against us will. Titi ente.
Well,